Yo metro sukato vile weni mrembo sana uko na chali anadai hapana ebu ruka ndani ya benzo kwanza ukinibamba naongeza mkwanja vile weni mrembo sana uko na chali anadai hapana ebu ruka ndani ya benzo kwanza ukinibamba naongeza mkwanja ebu ruka ndani ya benzo 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 ruka ndani ya benzo
fighting jumping at the benzo
ever seen a ghetto boy with a benzo brand new west class is rental kabla niendelee
what's your name though
back it up kwa bumper kwa backseat kwa bumper basi back it up kwa bumper kwa backseat kwa bumper vile weni mrembo sana uko na chali anadai hapana ebu ruka ndani ya benzo kwanza ukinibamba naongeza mkwanja vile weni mrembo sana uko na chali anadai hapana ebu ruka ndani ya benzo kwanza ukinibamba naongeza mkwanja ebu ruka ndani ya benzo 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 ah interior leather seats AC punguza heat 16 inch check your rims kwa back seat ningoje mi back it up kwa bumper kwa back seat kwa bumper
back it up kwa bumper kwa back seat kwa bumper
vile weni mrembo sana uko na chali anadai hapana ebu ruka ndani ya benzo kwanza ukinibamba naongeza mkwanja vile weni mrembo sana uko na chali anadai hapana ebu ruka ndani ya benzo kwanza ukinibamba naongeza mkwanja ebu ruka ndani ya benzo 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 ruka ndani ya benzo